Murder.
Ebisenge by'omutima gwange agala bibe nga byetaaga. Kuma omutima gwange wano mpulira nnyo nga nkwetaaga. Oli muzibu nnyo okusanga oyakaayaka nga ttoola. Onkuumira mu ssanyu baby ndaba twesala. Ng'omukwano guno baby love it now, baby love it now. Ng'omukwano guno nfa baby love it, baby love it now. Wabula kimuli kyange kyakwagala mpita we ntuuka. Kimuli kyange sikugaba nenga ne we ndwala. Kimuli kyange ndyakwagala mpita we ntuuka. Kimuli kyange sembera mpunye kukalawosa. Ekimuli kyenfuna kyekikyo, kyekikyo, kyekikyo. Kugamba ebyange era byebibyo, byebibyo, byebibyo. Baby bw'oba onoonya bagenda nange noonya gye ŋŋenda. Bw'oba onampa magumba nasiba ndya magumba. Baby tebakulimba omukwano gwange sigwa bulimba. Ng'omukwano guno nfa baby love it, baby love it no. Wabula kimuli kyange kyakwagala mpita we ntuuka. Kimuli kyange sikugaba nenga ne we ndwala. Kimuli kyange ndyakwagala mpita we ntuuka. Kimuli kyange sembera mpunye kukalawosa. Ebisenge by'omutima gwange agala bibe nga byetaaga. Kuma omutima gwange wano mpulira nnyo nga nkwetaaga. Oli muzibu nnyo okusanga oyakaayaka nga ttoola. Onkuumira mu ssanyu baby ndaba twesala. Baby from in love I'm into you. Chongamba darling I'm into you. Curse all the words as I come for you. Kugambe love ino dogo zen kugambe no honey. Zen kugambe no. Wabula kimuli kyange kyakwagala mpita we ntuuka. Kimuli kyange sikugaba nenga ne we ndwala. Kimuli kyange kyakwagala mpita we ntuuka. Kimuli kyange sembera mpunye kukalawosa. Kimuli kyange.